Maisha yangu nayajua mwenyewe. Maisha yangu haki yangu mwenyewe. Moyo wanga ulimanja mwanga. Togolo langa lilimanja mwanga. It's my body, it's my body. Oh yeah, it's my body. It's my life, it's my life. Oh yeah, it's my life. It's my body, it's my body. Oh yeah, it's my body. It's my life, it's my life. Oh yeah, it's my life. Asa so, twende mbotosia. Manganje kidogo.
Gini anga, tupilanga. Tupilane, mapulani anga. Nitsogolo langa.
Sapanga mablanda in Tusamalingini. It's your future, it's your ngini.
Ngini yako ah,
itogolo lako
ah, ah.
Hey. Mimba ni gozi kusia sukulu kupanda pulani usazipegeta
ngini yako.